VOA kun radio sagale americati radion sagale america utata gabe gejmatat gelgele keessa salama walakka jelgabe gesa saditti meter bandi digdemi lema digdemi sheni soddo mitokorret washington dc ra kadabers saganta fan romo amma jelkaba fagofdio da radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya ratti kanin saganta kenyor du fajir tan dagge fato ta kenya jalata mo akamolten jimata bitote sidigdemi lema barakuma lama afkuda sagal akala kobs ethiopia timo bitote sikuda sadi barakuma lama afkuda tokko kesu mesan kesan ranne modanditi
kanu dudu biswantu jibe horati matan odu wogga tokko fan kamu mich ministera abi ahmed angot tidufani laltisun woltajin addada baname gigge samajer
walitti buinsa danga benishangul gumuz godina sosafi oromia godina wallegalita gidduttu mameture furudaf marin araragege samejira motumman bulchi sananno somale kannen sababa walitti buinsatin oromia faffarke sabuqani dradawaf bulchi sananno somale ke sabufatani jiran buqatota qubachi sudaf ka ojijel qabutawdu betejira ijarsi university borana marsadratif qarshi miliona dibba furinjel qabame akkadan satti de majirajeru warri lafaf minister remotumma kannenif kabrodaf agatumro saganta kenyatun walin turajen daggefato ta kenya amodudaf garatu jubet debina
Ethiopia keessatti jijjiiramni geggeessamaa jiru akka milkaa'u hayyoonni qooda gamasaanii akka ba'an pirezidaanti Sahalawarq Zawudee waamicha dabarsaniiru. Adeemsi keenya miira irratti hundoofne utuu hin taane beekumsaan akka geggeeffamu gochuu qabnaa jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed aangootti erga dhufanii waggaa tokkoffaa sababeeffachuudhaan hoteela Sharaatan Addis keessatti mariin jalqabamee jira. Kanneen barreeffamoota ba'iiwwan argamanii tarreessanii dhiyeessaniif hirmaattonni waltajjichaa akkas rimaattonni waltajjii sanaa carraa akkasii argachuun waggaa har'aa kan hin yaadamne ture jedhan jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa. Mootummaa naannoo Somaalee naannolee Oromiyaaf Affaar keessaa sababa walitti bu'iinsaan qe'ee ofiirraa buqqaanii Dirreedhaaf naannoo Somaalee keessa qubatanii kanneen jiran buqqaatota 1,665 qubsiisuu jalqabuusaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira yaaddoo balaa obbo Mohaammed Fattaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanneen keessaa abboota warraa 20,000 ta'aniif dhaabbataan manni ijaarame naannoo Somaalee zooniiwwan 7 keessaa bakka filataman qubsiisuuf karoorfamee jira jedhan. Kanaafis qarshiin biliyoonni 4.9 kan barbaachisu yoo ta'u naannoon sun yeroo ammaatti qarshii miliyoona 100,000 miliyoona 20 baasuudhaan torban kana ijaarsa manneen 600 ka jalqabu ta'uu beeksiseera. Maallaqaaf immoo mootummaa federaalaaf jaarmolii gargaarsaa waliin ta'uun baasuuf karoorfachuu isaanii beeksisaniiru gabaasaa Addis Chakkol namoota dhiyeessa.
Hoggana waajjira hojii geggeessa yaaddoo balaa bulchiisa naannoo Somaalee Mohaammed Fattaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin bulchiisi naannoo Somaalee qaamota tumsan kabiroo waliin ta'uudhaan buqqaatota 1,665 akka dhaabbataan qubachiisuudhaaf karoorfate dubbatan. Buqqaatota kana keessaa irra jiriin sababa walitti bu'insaatiin kanneen andaara daangaa naannoleetii buqqaa waan ta'aniif jecha yeroo nageenyi mirkanaa'u gara qe'ee isaaniitti ka deebi'an ta'uu dubbatu. Kanneen Oromiyaa keessaa buqqaanii gara naannoo Somaalee dhufan garuu fedhii isaanii irratti hundaa'uudhaan yoo gara Oromiyaatti ka deebi'uu hin feene ta'e dhaabbataadhaan naannoo Somaalee keessa qubachiisuudhaaf akka karoorfatanii jiran eeran obbo Mohaammed Fattaa. Rakkoonsaa kan abboota siyaasaatiin uumame malee rakkoo uummata gidduutti uumame miti ka jedhan obbo Mohaammed bulchiisi isaanii utuu mootummaa federaalaarraa gargaarsan argatiin illee kadursee buqqaatota qubachiisuudhaaf karoorfatee hojjetaa ture ta'uu dubbatu. Karoora bulchiisaa naannooti alas sadarkaa federaalaatti karoorri haaraan ba'uusaa dubbatanii jiru. Karoorri bulchiisa naannoo akkuma jirutti ta'ee sadarkaa federaalaatti immoo karoorri haaraan ba'ee jira. Mootummaan federaalaaf naannoleen waliin ta'uudhaan rakkoo buqqaatotaa furuudhaaf mariin geggeessame karoorri haalatti bahetu jira. Akka karoorichaatti karoorri naannoleef ka federaalaa walitti qindaa'ee hojjetama. Ogeessota mootummaa federaalaarraa dhufan waliin taane waliin qindeessinee hojjenna. Torbanneen dhufan kana keessa jalqabama hojiinsaa jedhu obbo Mohaammed Fattaa. Itti fufuudhaanis kanneen naannoo daangaarraa buqqaanii qubatan utuun taane abboota warraa 20,000 randeebiya abboota warraa 20,000 ta'an kabiroo qubachiisuudhaaf mootummaan federaalaaf qaamonni tumsitootaa akkasumas immoo kanaannoo waliin ta'uudhaan karoorfamuusaa dubbatanii jiru.
Magala Addigrat keessatti rakkoo nageenyaaf sababa kata'e kashlabbummaan magaala keessaa kanammaateef dhimmi kana keessaa harka qaamotii nagaa eegsisanii waan jiruuf jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kan haasofsise jiraattonni magaala Addigrat dubbataniiru. Bulchiinsi magaalatti gamasaan rakkoo jiru furuuf qorannaa geggeessuudhaan haala kana keessaa kallattiis ta'e harka lafa jalaan kanneen keessatti hirmaatan ittiin jedhe hooggana poolisii 22 fi miseensota isaarratti tarkaanfii fudhadheeraa jedha Mulgeetaa Asbahaa Maqaleerraa. Torban darbe biyyoota Afrikaa gama kibbaa keessaa lubbuu galaafatee kan qabeenyaa mancaasee obomboleettiin rooba yendoo makate kan saayikiloon jedhamu lakkoobsi namoota du'anii akka tokkummaa mootummootaa beeksisatti Moozambiik keessaa 242, Zimbaabwee keessaa 139 56 ammoo Maalaawii keessaa ta'uun beekameera. Achi buuteen kan dhabame namoonni hedduun waan jiraniif lakkoobsi kun ni dabala yaaddoo jedhu dhaqqabsiise. Obomboleettii kanaan naannoleen miidhaan irra ga'an keessaa tokko kataate magaalaa dugdee Moozambiik beeraa fannoo diimaan gargaarsa yeroo hatattamaa akka erguuf beeksise. Gamtaan Afrikaa biyyoota sadaniif kan oolu doolaara 13,500 kenneera. Gamtaan Awurooppaa immoo doolaara miliyoona 4 ka jalqabaa yoo gumaachu Biriteeniif tokkummaan Emireetota Arabaas gargaarsa kennuuf waadaa seenaniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsis michoota keenya waliin ta'uun deeggarsa kennaa jirra jedhe. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Uummanni kumaan lakkaa'aman sirna awwaalcha namoota 50 Niiwu Ziilaandii keessatti jimaata darbe masjiida keessatti dhuman keessaa kanneen 26 raawwatame irratti argamanii jiru. Kanneen har'a awwaalaman keessaa xiqqaan daa'ima umrii waggaa 3 keessatti argama. Gara ganamaa bakka leellaan lubbuu galaafatetti geggeeffametti sagantaa magaalaa Kiraayist Chaarch jedhu keessatti qophaa'een imaamii Jaamiil Fo'aad jamaa kumaan lakkaa'amaniif haasaa dhageessisaniin qalbiin keenya cabeera garuu nuti hawaasa cabe miti jedhan jibbi jaalalaan ni jijjiirama jedhaniiru. Imaamiin kun hollota keenya kanneen du'an oolchuuf balbala isaanii nuuf bananiif konkolaataa isaanii nu korsiisuudhaan nu miliqsan jedhan galateeffatanii jiran. Muummittii ministeeraa Niiwu Ziilaand Jaasiindaa Ardern maatiiwwan keenya ofitti qabanii kabajaa nutti agarsiisaniif nan galateeffadhaa jedhan. Hoogganni muummittii ministeeraa kunillee addunyaaf barnoota ta'uu qaba jedhaniiru. Daandiin xayyaara biyyoolessaa Indooneeshiyaa daandii balalii addunyaa keessaa mul'inatti karoora Booyingii Ameerikaa biyya isaa keessa kan balaliin dhorke keessaa isa duraati. Daandiin balalii Indooneeshiyaa garuudaa akka jedhutti xayyaara 49 kan Booying 137 maaks 8 jedhu bituuf ajaje ka doolaara biliyoona hedduu baasu hambisuusaa xalayaa beeksisu har'a erguusaa beeksiseera. Dubbi himaan garuudaa Ikshaan Roosaan akka jedhanitti murtiin sun kan irra ga'ame sababa imaltoonni lammiiwwan Indooneeshiyaa xayyaara sanaan balali'uuf amantaarraa dhabaniif jecha. Kooriyaan kaabaa waajjira wal marii Kooriyaa kibbaa keessaa qabdu cufuusee beeksifte. Kooriyaan kaabaa cufamuu waajjira kanaa Kooriyaa kibbaa kan beeksifte har'a ture oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa daangaa Beenishaangul Gumuz godinaa Asoosaaf Oromiyaa godinaa Wallaggaa Lixaa gidduutti uumamee ture furuudhaaf mariin araaraa geggeessamee jira. Kan yeroo 5 geggeessame mariin araaraa kun bu'aa argamsiisuu irraa kan ka'e namoonni qe'eef qabeenyaa isaaniirraa buqqa'anii turan deebi'uu jalqabanii jiru jedha waajjirri qindeessa nagaaf misooma waliinii kan naannolee lamaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kenneen. Naakoor Malkaatu bakka mariin sun itti geggeessame baambaasii irraa gabaase.
Aadde Faantuu Qixxeessaa walitti bu'iinsa ji'oota 6 dura magaalaa baambaasiitti uumamee tureen qabeenyi isaanii manca'u yaadachuun araarri waan hundarra caalaa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Otoo suusan jalqabamiin irratti jalqabame amma kan kanarraan ka'e qabeenyi koo baay'eetu man jedhe ንኛቶስ ደርቤ ቀበኝ ረይሙ ከስተመሪን ሲባይ ጉዳ ማዳይረስ ናሱ ካናኒን መዋቀቡ ከቴረስ ከከኝ ስሙ ቆዳን ከኝ ስሙ ይረስ ንብረቴን ኮስ ናኖ ኩመስደ ሰማ ኦሊክት ካን ገመጠው ደንም ካናፎ አነማ ብሪ ኢላሉ ኮቶንታይኒ ነጋ እኒ ደርቤ ደርቤራ ገረፉን ረት ሙረብ ነጋ ነው ፋቡስ እንጀ ካን ወርበ አኒ ሳራሩ መጀረ ጀነና ንፍ ጅሩ ኮ ኢሴ ዋቀዮ ጀነ ኢስኒ ረብብ ጀነ ቂሚ ሲንቀበኑ ዋቀዮ ነጋ እንጅራቴ ቺስኒ ካናዮ ነጋ እንጅራቴ ባኒ ገላ ካን ብቻ ለያዶ ከኛ ነጋ ነጋ ረብ ነው ፋቡስ ዲፍ ነረ ትንዶቄ
ነምኒ ወልተጀራ አራባ አምባሲ ቆሽማንዶት ታስፈሜ ረቲ ቁንዳላ ራይርማተን ኦቦይኑስ መሐመድ ኡመትኒ ኦሮሞፍ ቤኒሻንጉል በሮተ ኤራ ዳፍ ዱዳውል ከበጆፍ ሃሪሮ ጋሪን ወሊንጅራቹ ኢሳኒ ቃሞተላፊ ሱፍ በሌ ሱፍ ዴመን አከን ሲመን ንዱበተኒ ጅሩ አራረ ኡመሜን ነጋወሊኒ ኢሳኒ አከቲፉ ሲሰኒስ ከኒመን ኢርማታን ባምባሲ ኦቦ አልማዶ አሲላ አራረ ግግይ ፈሚት ገምበዱ ሂመኒ አከጫላት ሚልካይናን ኢትፉፉፍ wan tasfamu qabajadan akastipsu
umada oromo da kujum wan takade to gojala gede yoni timen burata yote batin kanu umada mali furan na madu fe gon takade ni warra umadi oromo biya gana umada barta biya gara wajini umada bela shanguru wajini gara wali furatan umadi oromo la qamte da kay amkurmut gara furatu gara sa umada barta isarranya isarradu kana famma yutanan akuma genyetu tidebina gara wali funu ni yatana yokani amma sa yote mine umada oromo wajin alkan wali tidema tudeni guyami harragalu aguya wal chakajira kanab washakun genyahu akatu garara gadan demne atsaba genyete ibnu karange nyanagalu fatau worana gadan kiradu rabbinu adasu ummati genyugun walti awrgau nagal rabbinu fa umun jadani
በከቧን ቡልቻ ጎድነው ለጋሊጣው በዘሪውን ተክሌስ ገመይሳኒቲን በሊስ አደርገው ለረት ለካው ዲሶን ሃሪሮ ሊንጅሬኛ ድራኒ ሰነጀቤሱን አከበርባችሱ ያደቺ ሰኒጅሮ ዋን አዴምሰ ቡቃቶ ተደብሱርለቲ ደንቃቴ ሰከስቲብሱ
ኡመተ ከነ ይሮበርባደም እትቄሳኒ ተደብሱን ደንደኝ ኩኒሞ ማሪዮጀቴ ነገኛ መንሲሳን እንጅሮ አንተ ጉዲነ ኬኛ ኬሰስ እንጅሩ ኦላ ጉዲነ ኬኛ ሰንጅሮቹ ሰበረኮ ነገኛው ማሜ ሃሊ ወሊት ዱፌኛ አራራ ኡመተ ቤኔሻንጉል ወቱማና ነው ጅኒሌ ጎቹፍ ቱሬ ሃርኪፈቴ የሮዲዮ ስትጀልቀም ነቹ ኩኒሞ ኡመተ ኬኛ የሮዳኒ ገረቄ ሳተከኑ እንደብዝኔ ጉፉኖት ተይራቹ እጋ አማ ተርካምፊሮ አማ ከራነ ኬኛ ከና ቶክ ኦጂ ኡመተ ከነ ገረቄ ሳትዴብ ሱሱረቲ ጥየፈነው ጀቻጅር ከናኒሞ ማሬት ገለጅራቹ ግናኖ ቤኔሻንጉል ጉሙዚ ወርቡቃን ከመሺ ዶድዳት ከምቡቃን ዝዴቢውን በርባት ገሩ ሐመም ነገኛ መንሲሳንጅራ ከንጀሩ ሸኪ ቀበቹ ከናፊጋን አከሞቱማ ናኖ ሮሚያትስቴ ከብያት ረቶጀ ተማይራቹ
ኢታናም ቢሮ ነገኛ ቤኔሻንጉል ጉሙዝ ኮማንደር አብዱላ አዚዝ መሐመድ ለሞትኒ ወልአብዴን አከሞ ጎቹን ሸከመን ቶና ሲራጀል ኦላጅራቹ ሂሙድ ለሎትኒ አማስቴ ሃራዱ ዋንገጋሪ ኑራ ጣሉ ቀባጀደን እትጋፈተማን ዋጅረቅ እንደሳነጋፍ ሚሶሞሊኒ ናንዶሌ ለማኒ ኦቦ ተሾመ ደሳለኝ እርገ ወሊት ዊንስ ኦሚያስ ወልተጂንኩን ሸነፋ ተውዱበቹን ቡቃቶትኒ ኩማፍር ተመጫለኒስ ገረቄፍ ቀበኝ የሳኒት ዴቢያን ይሩጀለን
ኮንፈረንሲን አራራፍ ነገኛ ከኝ ቡአቀበሴን ንደመና ኡመኒ ኑቲ እተገርሲስ ሊመሌ ስሙ ጉያ ሐራ ከነዩ ኡመኒ ሄዱ ሐራ ወልርጌ ፈዲ መታሳቲን አራረገጌሳ ጅለቹዳ ቡአንሳስ ጋፈላለሙ ጋሐመዳለሙ ቡአጉዳ ፍዳ ጅራ ካራን ጩፈሜ ቱሬ ጀሸኒ ቢጃጃ ቱሬ በነሜራ አይ አዋስን ቡቀ ሙራስን ለ ዶሳትቄ ሳት ዴቢያ ጅራ ማጋና ኬሳ ከንዴቢ ወጀታሙቱማ ሙራስ ዴቢያ ከማሽቲ ረክች ገርመሌ ወልጣጣ ዋንቴፍ አካታ ያደሜ ኡመን ገረቄ ሳት እቱን ዴቢ ነፈረቹዳ
ነሞትኒ ሴራፍ በርባ ደመኒፊ ረኮ ከነ ከካሰኒ ዶጀለመን ተወኖ ሴራ ጀረ ኦላንጅረኒ ከናፍ አዋስኒ ወለመኔ ወልት ዴቢውዳ ፈከቴራ ከንጀለንጀር ተወኖ ኦልጀለ ኦልቹ ማፍደለም
ኩኒጋ ጋልማን ገኝ ጀኔቱ ነመኑ ሸከምቶኒ ነመ ኢበለማ ኦልቶ አተማኒር ወሬ ኦክሳዳን ኡመተ ደራራ ቱረኒ ቱ አተማጅሩ ኩኔቲ ፉፌ ጅራ ገሩ ኡዱቹ መሞ ኡንዱቱ አንቱ አተሜ ረጀኔ ነብደኑ ሀሚሊቄ ጋጫ ካጋለስ ጅራ ሳኒስ በርባዳማጅሩ ቱ አንኖንኩን ኢትፉፋ ጅቹ
በኬወን ናኖሌ ለማን ወልዳንጌ ሰኒቲ ኤርገነጋን አመንሲሳ ዱፌ ቦዳ ሆጂን ቡረሚሶማን ወሊቲዱ ኢትፉፊንሳን ሆጀ ተማጅ ኩኒስ ቱበተኒ ጅሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ናኮር መልካ ባምባሲራ
አመይሩን ገልገልከይ ሳሳለማፍ ደቂቃ ፉርተሚ አፉራስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ሰዓት ኮ ደቂቃ ፉርተሚ አፉርተይ ጅረ ደግፈቶ ተከኛ ኮፒታን ውስጥ ጨው ከኛ ዱራ ስር በማይክል ጃክሰን ዱሪ ከነሲን ሲናፈራ እስቲም በኋላ Wata bajjidi da mishan barakumana sagal duwan bokote wallisan America dunyar tbayi be kamata Michael Jackson wallelensa amalle akajai bat jallatam gudagala somsan kopi misoma Ijarsi University Borana Marsa Dura ka qarshi miliyona 104 magala ya ballot jalqabame akkadan saatti de majirajiru warri lafaf ministrin barno tawlanaf science university kun akkala kobs Ethiopia ti barakuma lamaf kuda lamake sakkoji jalqabut karor fami wujje tamajirajeda mejira qopie arrakalat fulifata soratu deesa
hayelan babaru tole galchumi sanaga uji university borana kamiti de mujir takisan laltan ergitanit akori la fajeru tokum dan sare mujir lafkare dibishani rajal qaban tanalle warum lafato lanken marsa furin jaru jiran marsa qara million dibba furit tibay marsa abranu yu million dibba furin jaran warandu dibkhisa tokko tigafata ma biro barnot godin borana khaduri university tana mumme minister ethiopia khaduri aile mariam de salenyeti dahaya yaba khaye atuma university jal qaban silagan la mandura jal qabu malte omtate fu yam gan khaye jal qabde egi jal qaban akden sade mu jirte jiran warandu dibisu jirkhisa tokko ab malich guyot itigafata ma biro barnot godin borana khaduri warragaf university tun jal qabde kachi jirkhisa nam tokko
nula luduba katana mantani de mu jiran ni gudodansa ya tigudunan gamnati sa wani jira sana ta nan mu wani akrako ture tokko rakko bishani de rakko bishani akuma de to dirya abin lotu bishani kabu yake guna hanfa ni guddo de gunar kanam kabdi ijarci ni zamu bishani guddo barbaci sa bishani sunan mu botin dirya abin lotu tuwara bani wani akuma de rakko ta suni ata tun demo alam man tanar gujiru ne akdan sade mu jirti president le doctor rakuta ce mu dani jirani kanaas boodu magalat yaalli bi kha amide mu jiru guddansa
akdan sade mu jirta yi jeda namu dubisu jiru cuuti tan gammachu ne gata university tuni no baati jede te gammachi fu abdine gachu jira gam khani namo warani nanno somali te dufe mo yale fi olloti ye duade te ni le armandura tare te ni jolle du barno te sayaye tiga fasiti mannen barno ta gamichu hame kana gafasi
gafasi mannen barumsa hena flight duty anale dangar rijiran le rat mani barumsa chufama ture mani rannan dangar rat warane gas ganam rabbaname nani waranke sigir ha dangar rijiran le khajiddu lafa jirul le nir to konkal ke kon dande embaratu amma ta to di analen ke sumat mani barumsa chufame ana muyele mani barumsa chuftunu chufame tin dandenya ana anale ka guchi mani barumsa gafri to kun chufase ana daj mani barumsa lavantok gamare rohananle mani barumsa chufame jira wacillele heset mani barumsa chufame jira irchala ga man barumsa gana dinge chubadulle anale irdan ana danga shanankan ana arero wacille duchi moyele daj mani barumsa dun credit chufame tole sababa orana sunin khanam alena chuan injire raga gafas ka kabanella markan kabu
manne barumsa sun ka gafas chuan man je dundura amma yole tulen barumsa da chau jirti abdi jira ege chu jira namilene atiga fatama biro barnot godin borana khaduri ab malich guyo ongalate fanna abu kagar selene warak university tan jarani motum malle tanan war la falle tanan motum malle tanan ga gafacha turkhay sanam tok war dubbi tan kub kab khesa president motum mananno romia bolema magar sati fi mumme minister ethiopia Aduri obo hale maram de sala nyilleng galate fanna jaru. University tuna kamidde mu jirta buka.
Kedansa de mu jir. Wanne ak library, wanne ak man sagale tinyatani, sagale tibil chesani, kafterian, khayolle, khabar sizota, armide bi fula yolle, bultu, fula warri achbar sizuhe, bulu, kafterian, khayolle, khabar sizota, ak dansa de mu jir. Kontraktari namga khuda nilaman gaya dani. namu matatti tawfi hojjata ujina kumurkadde mu jirti uji sunen gaflal suna kamale ragam madani
ujina mu kumurkadde mu jirti jet
ujina kidan sajde mu jirti namu ta nambiko duba tafyedanille yomsuni dubingete yamani walgorsani tinjerani akidan sajde mu jir
garira kofa wansilak ajelu male ado garana anqajelte wanjetan faman argitana kijarsat
no lasiru guma ado akasita kingar nami wa hojjat kulle adun tunguddo miiti kulega wandandani hurado gudandani nisi bisani mo alafira koba ba tumale garisan jirani boten nami cufti fulate nakatu khawfi kaba rakon uji sunta abdu tamani rakko kana jere dini itte mu hargin kabo ni wanni jira je sidan sa wanni dibina ni daru fedu gara doktor bokulle ni warri isacce khayelle birda bate wanu je cumalan kana yoyu da feti ni tideme ara kana nak wanni kumbar fu yu jal kabu dande wanni ta umalu motum mallen kama university sana bulchu jirulle birda bate waleni arkana knugau ujirra kolu dande tu nam chufam jabad dar kol qabanni ashacho nuje
tanafu ujitan morkatu jachu jirra je trefu
ak morkau jachu jir
mork jachu ni
jachu badavreyu para daban dam nije ne tarifan arisi khaina khamorkati odumale wan sunudu go fasenu we yame dafe budget ramade wan kan tolchu ni guddo ragala se fanna ak morkati tidemu jir
dan saman abuka garse guddo segala te fadda
abugala te fadda ori bula telew
Nami taanet nan dubbisammo ministeri barnoota olaanaatii fi saayinsiitti tigaafatama Uji University boodana obbo Gazzaanyi Dabalee Finfinnee bilbilaan dubbisuu jira. Obbo Gazzaanyi guddoo sagalateeffadha Ujiin tun akkamitti deemuu jirtu marsa galaatti ijoollee akkam galmeessuu jalqabdan. Yoom hujii jalqabdi.
Yuunivarsiitiin Boorana yuunivarsiitii Itoophiyaa keessaa kan jiranii yuunivarsiitii 45 keessaa tokkodha. Waliigalteen keenyaa ji'a 10 bara haaraa bara 2012 barattoota 1500 simachuuf. hojjetamaa jira kontiraaktoroota 12 filatamanii gamoo 22 ijaaramaa jira yeroo ammaa kana parsantii 30 olii jira yuunivarsiitiin Booranaan akkuma beekamu barumsaan ijoollee Booranaafi mootummaa Itoophiyaaf akka barumsaaf qarru akka ta'u hojjetamaa jira hojjettoota guuhumnaa yookaan hojjettoota guyyaa kan jedhaman naannoo Boorana keessatti dhibba jaha ol guyyaa keessaa iddoluma naannoo horsee bulaa haala gaariidhaan hojjechaa jiru asuma keessatti immoo waldaan gurmaa'anii ijoolleen horsee bulaa gimbanyaadhaan anaasiidhaan mikser opereetariidhaan hojii ogummaa adda addaadhaan leenjanii hojjechaa jiru bulokeetii kan oomishanii isaaniidha firikaas kan oomishanii isaaniidha hirmaannaan hawaasaallee bifa kanaaf baay'ee gaariidha nu deeggaraa jira gama kamiyyuu ummanniin illee hawaasiin illee bulchiinsa magaalaa illee godiniin illee nu waliin ta'ee pirojektiin haala gaariidhaan hojjetamaa jira yeroo ammaa kanaatti.
Kam harka 30 hojjetamee jettaa gamma harka.
30 ol hojjetamee jira.
Gamoo 22 yoo jettu jechuun doormitarii barattoota illee taanaan nyaata manneen kaafiteeriyaa illee taanaan moo akkas moo jechuun gamoo 22 jechuun
biildii. Gamoo 22 gaafa jennu doormitarii shanii qabna laayibaraarii qabna laabaraatoorii qabna. Classroomii qabna istoorii qabna daayining yookaan mana nyaataa qabna kitchenii qabna mana bashannanaa jira administration blookii jira at least barumsa eegalsiisu waan baay'ee murteessaa ta'anii 22 hojjetamaa jiran.
Barumsa akkamii tagga guddaan ka ijoolleen keessa barattu?
Waa'ee kanaan kaarikilamiin qoratamaa jira ani akka sadarkaa kootii amma ijaarsaarratti xiyyeeffadheetiin hojjechaa jira garuu sadarkaa saayinsii fi barnootaa olaanaadha. Waa'ee naannoo horsee bulaa kan fayyadu naannoo hawaasaa kan fayyadu akka biyyoolessaa ispeeshaalaayiz fiildii kan qabu natti fakkaata sanniin boordiin illee haa ta'u ministeerri saayintisii barnoota olaanaan qoratamaa jira kaarikilamii maal haa ta'u dipaartimentii maal haa ta'u qabataman garuu xiyyeeffannaa kan itti kennamu naannoo horsee bulaa waan ta'eef ispeeshaalaayiz ta'e isarratti xiyyeeffatama kaarikilamii qophaa'aa jira.
Horii agamiin hojjechuu jira yuunivarsiitiin.
Yuunivarsiitiin olmoos miliyoonii 400 feezii tokkoffaa hojjetamaa jira haga feezii 4 deema sagantaan.
Feezii 4 jechuun sadarkaa 4tti hojjetamaa jalqabaa miliyoonii 400.
Feezii 2ffaa 3ffaa 4ffaa jedhame bifa kanaatti itti fufaa jedhama.
Jechuun sadarkaa tokkoffaa jechuun akkam jechuu feezii tokko.
Amma feezii tokkoffaa gamoo 22 hojjetamaa jiru barattoota 1,000 500 simachuuf garuu yuunivarsiitiin guddachaa waan jiruuf barattootaallee waan simachuuf. Gamoo baay'ee itti fufaa jechuu doormitariin haa ta'u pirojektoota waan hafan itti fufaa jedhu amma bara kana feezii tokkoffaan hojjetamaa jira.
Kanaafuu feezii 4 yookaan ammoo sadarkaa afreessoo eegii ga'ee kuma hedduu dabalatamoo jechuun
bakka akka yuunivarsiitii kan dhibii akkuma jiraniin barattoota baay'ee simachuu akka danda'u hojiin kun itti fufaa jira.
Miliyoonii 400 kunis immoo feezii tokkeessoo?
Feezii tokkoffaa hamma kan itti hojjetamaa jiru feezii tokkoffaa miliyoonii 400 hojjetamaa jira.
Horiin kun federaalatti mootummaa kennamoo gargaarsan argattan?
Noo federaalaa baajataa ministirii saayinsii fi barnootaa olaanaa kabsala mootummaa federaalaa Itoophiyaa.
Warra lafa gaafanne jennaa morkaan hojjetan jabaanne mootummaa waliin hojjechuu jirraa jiran dhiyoom ijoollee galmeessa.
Amma akkuma beekamu hektaaraa 500 ol hawaasni naannoo Boronaa jiranii bilisaadhaan beenyaa malee kennanii halkanii fi guyyaa hojjetamaa jira. Yoo waaqjadhee bara haaraa bara 2012 hojii eegalchisu bifa kanaattiin karoorfatamee hojjetamaa jira.
Amma jishan keessatti jishanitti hafa waggaa haaraa jalqabu jishan yookaan jijaatti hafa amma harki 30 eegee hojjetame jishan keessatti harka 70 hin hojjannaa jettanii abdattan immoo xiqqoo ji'a dabaltan.
Piroojektiin kamiyyuu gaafa jalqabarratti rakkoo baay'ee waan jiraniif san hundaa sadarkaa hiikamanii har'a yeroo ammaa kana haala gaariidhaan hojjetamaa jira. Gama hundaatiin rakkoo malee hojjetamaa waan jiru akka sagantaa keenyaa xumuramee barattoota 1,500 simachuu danda'a jennee karoorfamee hojjetamaa jira.
Tansa bogazaan illee galateeffannaa horiin miliyoona ganaatti baay'eetiin qulqullinni siimaan fakkaataa waan jedhu walumaan laalla akka nuti dachaanii guyyaa dhibeellee odeeffanne taarratanuma nagaa keessi nu bulaan soraa lafeeti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13 765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 9485 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Raadiyoodhaan wixata walitti deebina dhaggeeffattoota keenya saatalaayitiin immoo booriif ibsaan ni jira. Nagaatti bulaa jenna amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. The Voice of America.